Nongeye kubasuhuza Abanyarwanda Banyarwandakazi aho muherereye mu birere bine by'isi no mwaka karere k'ibiyaga bigari bifurije gukomera Uwiteka ababe imbere n'inyuma mwaka kanya nabateguriye ikiganiro ni ikiganiro kigufi ariko gifite umutwe uvuga ngo wanga kumenera amaraso igihugu byanga bikunda akanyobwa n'imbwa wanga kumenera amaraso igihugu byanga bikunda akarigatwa cyangwa se akanyobwa n'imbwa amaherezo akazanyobwa n'imbwa impamvu nzanye uyu mutwe w'iki kiganiro ngiye kubaganiriraho ni iyihe murabona ko mu minsi yashize mu gihe cyashize umwuzukuru wa Kayijuka yagize atya aravuga ati abanyarwanda mu banyarwanda ntushobora gufata umwana w'inka ngo mugire ntushobora gufata umwana w'imbwa ngo mugire umwana w'inka bikunde kimwe nuko udashobora gufata umwana w'inka nawe ngo muhindure umwana w'imbwa icyo ni ikizira kuri we niko yabibonye ariko ku rwange ruhande bitewe n'ibyo nakomeje mfata igihe cyo gutekerezaho hari ikindi kintu nabibonyemo abanyarwanda abanyarwandakazi kandi icyo icyo nshaka gushyiraho umucyo kugira ngo twige tumenye turusheho kumenya imigambi y'abakomeje kuturangaza imbere mu kuyobora ibihugu bye igihugu cyacu n'impamvu babaga bagamije bayobora igihugu cyacu kuko benshi bagiye batuyoborera mu muco w'inka abandi bakatuyoborera mu muco w'ububwa cyangwa se w'imbwa bigatuma kubwo kutamenya kwacu kubwo kutamenya ko abanyarwanda ku ijanisha rinini twisanga benshi twitwa inka abandi twitwa imbwa nyamara ugasanga nta bushobozi dufite bwo kubihakana kubera ko twemeye urwaje twahebeye urwaje kubera ko iyo ugiye kureba nko mu ngoma ya cyami cyane cyane yahamagariraga abantu kuba inka kwifata nk'inka ugasanga abana bato baravuga ngo ni imitavu ni inyana ziri mu ruhongore inyana rero yakuriye mu ruhongore iyo imajije gukura niba ari inka y'ishashi nyine ikaba ishashi niba ari ikimasa kikaba ikimasa nuko gihora mpaka kiriwe cyangwa se iyo shashi ikima ikabiriza ikabyarira ikagwiza inka mu gihugu ariko ikaba ari inka muntu ku rundi ruhande n'imbwa ikaba ari imbwa muntu buri umunyarwanda we yaravuze ngo kuba imbwa ntago ari ukumoka kandi si no kumera umurizo ahubwo kuba ushusha kuba ufite ipica imwe na karakiteri z'iryo tungo ryo mu rugo no kuba inka nuko kuba inka ntago ari ukwabira ahubwo kuba wemera ko ubwonko bwawe ububitsa umuntu uwo ari we wese kugira ngo umuntu runaka kugira ngo abugenzure abugenge nyamara wifitiye ubushobozi bwo gutekereza ukaba wakura abavandimwe mu makuba ku buryo bukomeye ariko ukavuga uti ntacyo nshobora gukora runaka atampaye itegeko uwo runaka uvuga ugasanga ni umuntu nkawe kandi umufite ubushobozi bwo gutekereza kumurusha jere ku rwange ruhande kiriya kintu ntago ari ukuzura akaboze ariko ariya magambo umwuzukuru wa Kayijuka yavuze uriya munyarwandakazi yavuze ku banyarwanda bwo yari imwe muri space nyine bari kugaruka ku cyane cyane kuba kuri opposition ku batavuga rumwe na leta cyangwa se ku barwanya leta ya Kigali akavuga ariya magambo hari impamvu yayavuze ariko impamvu idakomoka kuri we ahubwo impamvu ikomeza kutugendaho impamvu ikomeza kutwomaho ku rwange ruhande ni ubundi nakabaye ngiye gucishaho cya kiganiro cya Rizinde kuko nicyo nari nabateguje cy'uruhare rwa Rizinde yagize muri Repubulika uhereye mu mwaka w'1973 kuzamura kugeza muri 90 ariko iki kigomba kukibanziriza kugira ngo gitegurize icyo neza uri abanyarwanda abanyarwanda kazi turahirwa kuba dufite umwami umwe rukumbi uzimika ingoma itazahangurwa n'ikindi kintu cyari cyose cyangwa irindi cyangwa iryo ryo ryose ahubwo ingoma y'Uwiteka idahanguka akaba ariwe uduhamagarira kuyigeramo akaba ariwe uduhamagarira kuba abahamya bamuhamya banahamiriza abandi bati mwitegure ubwami bw'Uwiteka buri hafi kandi koko buri hafi twahawe igihe cyo kwitegura ariko njyewe iyo ngenzuye ku rwego rwo hejuru ruhanitse usanga ingoma ya cyami cyane cyane ingoma ya Nyiginya niyo tuzi ingoma ya Nyiginya yagize uruhare rukomeye rwo kuyobora abantu abanyarwanda n'abanyarwandakazi nk'inka kandi baranga babazo nabo ubwabo barabyihamiriza ariko na Repubulika demokarasi na Repubulika twahawe n'abakoloni twahawe n'ababirigi tukayihabwa na Kiliziya Gatolika leta ya Vatican iyo nayo yagize uruhare rukomeye iyo demokarasi na Repubulika byagize uruhare rukomeye rwo guhindura abanyarwanda imbwa z'abakoloni aha ntago ari ukubaha ahubwo abanyarwandakazi ni ukugira ngo dutekereze kabiri tuve mu muco w'ubuka ahubwo duhagarare turi abanyarwanda bemye beruye bahagaze munsi y'ibendera ry'Uwiteka tuvuga ati turi aba ngaba Uwiteka dushakira ntago turabo ingoma za cyami zagiye zidushakira nta nubwo turabo ingoma za Repubulika zagiye zidushakira ingoma zitandukanye yaba ingoma ya Gregory Kayibanda yaba ingoma ya Perezida Habyarimana yaba ingoma n'abamukurikiye kugezana n'uyu munsi ngaba turimo ikintu cyitwa umuco w'ububwa ubugambanyi n'uburyarya ibyo byose ni ububwa n'umuco w'ubuka kuyoborwa buka cyangwa se kuyoborwa butama bigomba gushyirwaho akadomo n'ukuri guturuka ku mu ijambo ry'Uwiteka njyewe ubwanjye njya mbabwira nti turabatatanya hakurya imigezi ya Ethiopia nk'uko Uwiteka abitugaragariza ariko kugira ngo mbibumvishe neza abanyarwandakazi kugira ngo turusheho kubyumva mwibuke we umugani uboneka muri Matayo igice cyawo cya 20 guhera ku murongo wacyo wa mbere ndibaza ugeza ku murongo wa 16 guhera ku murongo wacyo wa mbere hagaragaza aho umuhinzi nyiruruzabibu ngo yazindutse kare kare mu gitondo ajya gushaka abakozi bagomba kumukorera mu ruzabibu kandi twibukiranye ko muri Matayo nako muri Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cyawo cya 15 Yesu ubwe yivugira ngo ndi ninge muzabibu w'ukuri namwe munyizera mukaba amashami Yesu Kristo niwe muzayi w'ukuri twebwe nk'abatatene hakurya y'imigezi ya Ethiopia mwaka karere k'ibiyaga bigari turi amashami akomoka kuri Yesu Kristo Yesu ubwo yaravugaga ngo ishami ryera imbuto nyinshi nyiruruzabihu aryanganyaho amahari aryongerera ubushobozi kugira ngo rikomeze ryere imbuto nyinshi koko ariko niritera imbuto nyiruruzabibu arikuraho Yesu akavuga ati mugume mu ijambo ryanjye mugume mu kuri nababwiye nibwo muzaba muri amashami nyakuri yo kuri njye noneho nsubiye gatoya muri Matayo igice cyawo cya 20 nyiruruzabibu yazindutse ngo kare kare mu gitondo ajya gushaka abakozi basezerana idenariyo imwe bagomba gukora mu rwo ruzabibu turabihuza dute rero n'iby'abanyarwanda kuko tubona ko uwo nyiruruzabibu yasohotse mu gitondo kare kare yongera gusohoka ku isaha ya saa tatu yongera gusohoka ku isaha ya saa sita ndetse na saa cyenda yongera gusohoka ku isaha ya saa 11 bugorobye nyiruruzabibu abwira umugaragu we ati hamagara abahinzi bari mu ruzabibu baze ubahe ibihembo byabo. Noneho ngo bahageze aramutegeka ati hemba uhereye ku saa 11. Saa 11 baje, nyir'uruzabibu abaha idenariyo, umugaragu wa nyir'uruzabibu abaha idenariyo, igihembo cy'umunsi nk'icyo yasezeranyije ba bandi ba mu gitondo. N'abasaa 9 baje abaha idenariyo, ariko akizibaha ba bandi babanje, baravuga ati ubwo saa 11 bahawe idenariyo imwe, twebwe turaza guhabwa byinshi kuko twahinze kuva mu gitondo. None dore aba baje saa 11 bo abaha idenariyo, batangira kwicinya icyara ngo nabo barahabwa byinshi. Ariko ngo nabo baje guhera ku saa 9, guhera ku saa 6, n'uwa saa 3, n'uwa mu gitondo kare kare, bose bahabwa idenariyo imwe. Abo ngabo bamaje kuzihabwa bitotombera nyir'uruzabibu, bitotombera Uwiteka. Baramubwira bati abangaba baje nyuma ubanganyije natwe, twahingitse umunsi wose, ubanganyijwe natwe twahingitse umunsi wose. Nyir'uruzabibu ahamaga abwira umwe muri bati wowe ubwawe twavuganye idenariyo mu gitondo, uza muri uruzabibu ngiyo yijyane. Ni iki kiguteye agahinda? Ikigutera agahinda kikagutera impagarara, ukavuga ngo wanyuma ngo muhaye byinshi, ninjye ushatse kugira ubuntu mu byanjye, none se urantegeka kugirira ubuntu uwo nshaka mu byanjye? Uwiteka ariko abwira bamwe mwabo bagaragu, umwe mwabo bagaragu, uwo mugani usoza uvuga ngo nuko nguko abari aba mbere bazaba aba nyuma, n'abari aba nyuma bakaba aba mbere. Ibi bihuriye he banyarwanda, banyarwandakazi n'igihugu cyacu? Tubona neza ko ubwo abakoloni bari bataraza mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyangwa se mu itangiriro ryo kuza kwabo, kuko uwo munsi w'abanyarwanda uvugwa utangirana n'igihe cy'abakoloni, cyaho nyir'uruzabibu yazindutse kare kare akajya gushaka abahinzi bo mu ruzabibu rwe, abatataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia, abayobozi bagomba kubarangaza imbere, abajyanama, ingabo zo kubarinda, ashaka abo bakozi ngo baze bakore mu ruzabibu rw'Uwiteka, baheshe umugisha abantu b'Uwiteka batataniye hakurya y'imigezi ya Ethiopia. Banyarwanda, banyarwandakazi, ibi nzabigariko inshuro imwe, ebyiri, eshatu, mpaka uko umwuka w'Uwiteka azabahamanya n'imitima nama yanyu, bakabyumvishwe kandi bigahabwa agaciro. Mu icyo gihe ni gute mu Kinyarwanda ko bavugaga bati Imana yirirwa handika rutahamo? Ni iyihe mpamvu nyir'uruzabibu yizindukiye ubwe akajya gushaka abakozi bamukorera mu ruzabibu? Nuko abakozi, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, bari bafite umwuka w'Uwiteka no kuyobora abanyarwanda neza, bari biciwe mu ntambara yabereye ishangi abagaragu b'Uwiteka, abandi biciwe mu ntambara yabereye ku rucunshu. Intambara yabereye ishangi yishe abagaragu b'Uwiteka, n'intambara yabereye ku rucunshu yica abagaragu b'Uwiteka. Uwiteka kare kare ajya gushaka abandi bakozi bagomba gukora mu ruzabibu rwe, ari rwo gihugu cyacu cy'u Rwanda, ari rwo karere kacu k'ibiyaga bigari. Icyo kintu kiraza kumvikana neza abanyarwanda, abanyarwandakazi, kubwo kurushaho gutega amatwi iki kiganiro. Noneho azinduka kare kare, ariko asanga umwami Musinga n'abari mu ruhande rwe aribo biteguye kujya muri urwo ruzabibu, kugira ngo babuze imigambi mibisha y'abakoloni ishobora kwangiza uruzabibu rw'Uwiteka. Uruzabibu ni Yesu Kristo, cyangwa se Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Noneho amashami yarwo akaba twebwe basogokuruza b'icyo gihe. Nyir'uruzabibu yazindutse kare kare, asanga ba Rutarindwa batakiriho, abiru bakuru batakiriho bari mu Rwanda, harimo Rutikanga rwa Nkurikingoma na kiba bacyandungutse, asanga babisangwa bya Rugombi turi umwanzi yamaze kubivugana kugira ngo umwanzi atubibamo, umwanzi akomeze kutubibamo umuco w'ububwa n'ubuka. Ariko ngo bigeze mu isaha saa tatu, nyiri uruzabibu arasohoka ajya mu iguriro, asanga abantu bahagaze ntacyo bakora. Arababwira ati, ni gute muhagarara mu iguriro ntacyo mukora? Baramusubiza bati, ntawaduhaye akazi. Ariko bigaragare ko nyiri uruzabibu yari yabanje kugenzura ba bandi yashyizemo mu gitondo cya kare kare, agasanga batakira abakozi be, abo ba Musinga ba Rukara rwa Bishingwe bo bari bamaze kwicwa kubwo guhagarara mu kuri. Ariko ageze kuri wa Musinga asanga bari gukorera, bari guhuza n'abakoloni cyane cyane b'Abadage. Musinga n'abagaragu be bagombaga kuyobora igihugu cyacu, asanga bari guhuza n'Abadage ndetse bari guhuza na Kiliziya Gatulika. Uwiteka asubiza amaso inyuma, afata iya mbere ku isaha saa tatu. Isaha ya saa tatu muyihuze n'umwaka wa 31, ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yimaga, akaza agasimbura se ku butegetsi. Ku isaha ya saa tatu Uwiteka arasohoka aravuga ati, mwebwe namwe nimuze mu ruzabibu rwanjye mukore, kuko abakozi nashyizemo mu gitondo akazi kabananiye, batangiye ahubwo komatana n'ibyonnyi biri mu ruzabibu rwanjye, ari rwo uruzabibu rwanjye, ari rwo nzu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, no ndetse n'umwaka karere k'ibiyaga bigari. Banyarwanda, banyarwanda kazi, ni byiza ko twiga tukamenya. No, ku iyo saha ya saa tatu, abahamagawe ba mbere na mbere baje barangajwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kuko yimitswe muri 31, bihuza n'isaha ya saa tatu. Muri 31 arima, arakukuza kugira ngo arebe ko yakorera munsi y'ibendera ry'Uwiteka. Arakukuza, abazungu baramunaniza, abakoloni na Kiliziya Gatulika, leta ya Vatikani. Njye iyo mvuze leta ya Vatikani, ntabwo mba mvuze itorero ry'Uwiteka. Leta ya Vatikani ni leta ya Vatikani nyine, ikuriwe na Papa. Mu gihe itorero ry'Uwiteka ryo rikorera mu kuri no mu mwuka, ntabwo wavuga ngo riri hano cyangwa ngo riri hariya. Na Yesu Kristo ubwe abanuza abafarisayo baramubajije bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arababwira ati, nta ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro. Arababwira ati, nta uzawubona hariya cyangwa se ngo abubone hariya, avuge ngo nguburiya, kuko buri hagati muri mwe. Rudahigwa rero nk'umuntu wari wahamagaye mu isaha ya saa tatu muri 31, akaba arimo ubwo yima ingoma, akayoborana nabo bagombaga kuyoborana muri 46, akegurira igihugu cyacu Yesu Kristo umwami, kandi agakorera munsi y'ibendera rye, akanga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa akanga agasuzuguro kwabagashaka buhake, akanga agasuzuguro n'imigambi mibisha y'abanyamadini akorana na bagashaka buhake. Muri 54 agatangiza inkundura cyangwa se inkubiri yo gushaka ubwigenge bw'igihugu cyacu, ubwigenge budacagase. Muri 57 bakamushakira opozisiyo 59 bakamwica. Ba bakozi bakoranaga n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa bahamagaye mu isaha ya saa tatu muri 31, ibyabo byarangiranywe n'uko umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yiciwe mu Burundi muri 59. Uruzabibu rw'Uwiteka rusigara nta mukozi nyawe ururimo. Uwiteka yararebaga abanyarwanda, abanyarwanda gaza. Uwiteka ari maso, areba buri kimwe, yitegereza buri kimwe. Uwiteka rero ku isaha ya saa sita, isaha ya saa sita si haba harimo gatandatu, ni gatandatu kubabizi, ndumva ari gatandatu, muri 62, Uwiteka ahamagara abandi bagaragu be, nyiri uruzabibu ku isaha ya gatandatu n'isaha ya cyenda arasohoka. Ariko reka tugarutse ku isaha ya gatandatu. Ubwo ku isaha ya gatandatu Uwiteka yahamagaye bagerwa ari Kayibanda ba Perezida Habyarimana bari bakiri batoya bari bakiri ariko bahamagarira abashyira ubutegetsi bw'igihugu cye ubw'igihugu cy'Uwiteka abo bashyira mu biganza ati namwe nimujye mu ruzabibu rwanjye mukore murwanye imigambi mibisha y'aba bakoloni y'ibibyonnyi. Kayibanda hagurukana na bagenzi be baharanira Repubulika kandi barayibona. Ariko Uwiteka badusaba ngo igihe dukora n'ubwenge nk'inzoka kandi tubeho nk'inuma tutagira amahugu. Ku isaha ya gatandatu yahamagaye imo bagerwe Kayibanda abanyarwanda benshi bakwira imishwaro muri macyaya umuzabibu w'Uwiteka Yesu Kristo amashami atareraga imbuto atangira guhwanyurwa akurwaho. Sinzi icyo nshaka kuvuga niba mucyumva abanyarwandakazi. Noneho ayera imbuto Uwiteka yanganyaho amahage yayo kubera ko cyane cya ababanje mu gitondo cya kare baretse kuyobora abanyarwanda mu muntu nyabo muntu ahubwo batangira kubayoborera mu buka nk'umuco wari uriho usanzwe. Nabo ku isaha ya saa tatu bagerageje gukora ariko bakomwa mu nkokora n'ibigusha n'ibisitaza umwanzi w'uruzabibu rw'Uwiteka yabashyiraga imbere kugeza ubwo mwami Mutara III Rudahigwa yishwe abakoloni bagashukashuka igice kimwe cyane cyane nk'umwami Kigeli Ndahindurwa agahunga bakamubwira bati hunga abakoloni bakishyiriraho abagaragu babo ariko abagaragu babo bagasanga umwuka w'Uwiteka niwe wabanomye mbere na mbere yo kugira ngo bajye kuyobora igihugu cyacu. Ku isaha rero ya saa sita ariho bigereranya gatandatu ariyo 61 buriya butegetsi ubwo bwigenge bwa Kayibanda n'abandi nkabo nabo baba bageze baba bahawe inshingano kandi Kayibanda bahamagariwe kimwe bagererwe mu ruzabibu rw'Uwiteka kimwe na Juvenal Habyarimana n'abandi nkabo n'abaruhashya n'abandi nkabo bahamagarirwa kubera amaso uruzabibu rw'Uwiteka kugira ngo abakoloni batarwara. Uwiteka niwe wigiye yimikira abantu kugira ngo bakore mu ruzabibu rwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda no mwaka karere k'ibiyaga bigari abayobozi bimaga ariko njye urwanjye ruhande mbaje kubaha urugero ku gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko njye nakomeje kukigaruka kuko gifite ibimenyetso byinshi ko kiri mu mboni z'Uwiteka mu mwuka mu ijisho rya gihanuzi. Ku isaha rero ya saa sita Uwiteka ashyiraho abagaragu be ashyizeho abagaragu be barakora 73 bamwe batangira kubyara amahari bamwe bakorera munsi y'ibende bashaka gukorera munsi y'ibendera ry'abakoloni ngo badutsindagire Repubulika ariko batamenyesha abanyarwanda ukuri guturutse ku Uwiteka. Inzira zibyara amahari kudeta iraba banyarwandakazi dufite amatwi yumva nizera ko Uwiteka adushoboze kugira ngo azibure amatwi yacu tubashe kumva. Abangabo rero bahamagawe mu isaha ya saa sita ari yereranya gatandatu ariyo 61 igihe cyagiye kugera muri 90 basa naho batari kuzuza inshingano abanyarwandakazi muri make yabikenera ko basimburwa n'abandi ko ku isaha ya saa cyenda nibwo nabwo umubibyi nyiruruzabibu yarasohotse asanga abantu mu igurire na barababwira ati muze mu ruzabibu rwanjye namwe. Abahamagaye ku isaha ya saa cyenda harimo RPA harimo n'abandi bari bo bose n'ariya mashyaka menshi bavugaga ngo baraharanira demokarasi mwari mwahamagawe n'Uwiteka mwana umwe n'Uwiteka ariko mwakomeje gukorera munsi y'ibendera rya bagashaka buhake. Iki kiganiro nubwo ariko uko u Rwanda ruzajye uko tuzanyinda iminsi y'icumi ibi bintu bizasobanuka neza abanyarwandakazi kandi bizatubera umugisha nitubihagararamo neza tukabihagararamo gitwari. ni nacyo Uwiteka duhamagarira kuba inyangamugayo, tukanga umugayo, tukanga gupfukamira abana b'abantu, tukapfukamira Uwiteka wenyine. Kuko Uwiteka aravuga ati, ni njye Uwiteka Imana yagukuye mu buretwa, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, muri abantu b'agaciro. Abahamagaye mu Isaya saa sita bamaze kunanizwa, nk'uko umwami Mutara gatatu Rudahigwa nawe yananijwe akicwa, Uwiteka yahamagaye abakozi bo mu ruzabibu rwe saa cyenda. Ibyo bishushanya umwaka w'igihumbi kimwe 1990. Uwiteka ahamagarira abana b'u Rwanda bari hanze y'igihugu kuza mu gihugu, bakarwana intambara ibaganisha ku cyiza, ituma tumenya Uwiteka. Uwiteka ahagurutsa amashyaka menshi nk'umugaragu w'Uwiteka wari usanzwe uri imbere mu gihugu, ayoboye igihugu. Ntiyigeze akoma mu nkokora ayo mashyaka menshi buri wese, kuko Uwiteka niwe wari wahamagaye kandi arumumenyesha ati, mpamagaye abagaragu banjye bareke baze mu ruzabibu. Uwo ni Perezida Juvenal Habyarimana. Bareke baze ukorane nabo. Ariko baje bakomeza gukorera munsi y'imigambi y'abakoloni, bamwe turi Repubulika. Abari mu mashyaka menshi bati turi Repubulika, Repubulika ya Kayibanda. Abari baje baturutse hanze y'igihugu bati turabirukanwe mu gihugu, turaba ingoma ya cyami. Ya Repubulika iduhindura imbwa mu mutwe, na ya ngoma ya cyami iduhindura imbwa mu mutwe, bose bahanganira kuri Habyarimana bavuga ngo aratubangamiye, niwe mwanzi dufite, umugaragu w'Uwiteka mukuru. Kandi ibyo byari byamaje guhabwa umugisha na Kiliziya Gatolika ubwo uriya mupapa yazaga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Barahaguruka baramurwanya igihugu, isi yose baravuga ati umwanzi dufite ni Habyarimana n'ingabo ze n'abamushyigikiye. Ibyo bigakorwa, navuga ko bashyigikiye Repubulika twazaniwe n'abakoloni ituhindura imbwa mu mutwe, uduhindura. Nje uriya mumama Merumeri yavuze biriya, ariko ndabibahuriza n'ikindi kintu. Kandi yavuze ibyo abona, avuga ibyo areba, nta nubwo ari ngombwa kumutera amabuye. Yavuze ibyo abona, avuga ibyo areba. Abo mu mashyaka menshi aho kugira ngo baze bakorera mu kuri guturutse ku Uwiteka bazanire umugisha igihugu cyacu, ahubwo baje barwanya umugaragu basumba. Simvuze ngo ubasumba ubarusha ububasha, ahubwo uzi ibyo uruzabibu rw'Uwiteka n'icyo rugomba gukorerwa. Bati Habyarimana niwe mubita umurwanye. Za yemuderi zirahaguruka batwagira mu ngo bangura inzira n'abandi bahagurukira kurwanya Habyarimana. Iyo rero ikaba na tageti y'inkotanyi RPA, bose barwaniriza Habyarimana icyarimwe, bavuga bati uyu niwe mwanzi. Ko bashakaga kwavaho kugira ngo uruzabibu rw'Uwiteka barwigarurire barukore uko bashaka, nyamara Uwiteka siyo migambi yari yabahamagariye. Byaje gusoza rero nk'umugaragu wari uzi icyo akora icyo ari cyo, yemera kunambira umurage n'inshingano Uwiteka yamuhaye. Muri 1994 amenera amaraso uruzabibu rw'Uwiteka, amenera amaraso igihugu cye. Amaraso ye ntiyanyowe n'imbwa, kimwe n'uko nayo mwami Mutara gatatu Rudahigwa atanyowe n'imbwa. Musinga we kubera kurangara byarangiye aciwe mu ruzabibu rw'Uwiteka. Sinzi niba hari ndabyumva Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, aha harimo mesaje. Tugomba kwicara tugatekereza kabiri, kandi turi mu bihe byiza byo kubikora. Abo ngabo rero bamaze kubona ko Habyarimana ariwe rwitwazo rwabo rutuma badakora ibyo bashaka ngo bakore mu ruzabibu rw'Uwiteka, Uwiteka yabemereye kumukuraho nk'uko yemeye ko umwami Mutara gatatu Rudahigwa avaho. Perezida Habyarimana yakuweho na politiki y'amashyaka menshi, akurwaho n'ingufu zifatanyirije politiki y'amashyaka menshi ihuziriza hamwe bavuga ko baharanira demokarasi na Repubulika mu Rwanda, ihuje n'ingoma ya cyami. Ariko abana b'u Rwanda nyine bavugaga ati tugarutse mu gihugu cyacu twari twarirukanywemo, igihugu cyacu cya cyami. Perezida Habyarimana yatanze ikiguzi cyabyo nk'umuntu wari wahamagaye mu isaha ya saa sita muri 1962. ibi nzabigarukaho mbereka uruhare cyane cyane rwa Rizinde yagize Colonel Rizinde yagize mu ruhare yagize muri Republika uhereye muri 73 kugeza muri 94 Uwiteka bakeneye ko twiga utuntu tw'ubwenge tudufasha mu bwongo tukamenya uwiteka bikarushaho bigatuma turushaho kumenya uwiteka noneho abo bahamagaye mu isaha ya 9 harimo RPA ariyo FPR ariyo n'igisirikare cyayo cya RDF ndetse n'abayobozi bacyo harimo na perezida wa Repubulika Paul Kagame ari gubarangaje imbere Uwiteka arababwira ati nkuko mwahuje imitima mu rwanya Habyarimana ni mushyire hamwe abanyarwanda bose mubayobore mu nzira y'Uwiteka ariko abana bakomoka ku ngoma ya cyami ndavuga abayobozi bakomoka ku ngoma ya cyami bananiranwa n'abakomoka ku ngoma ya Repubulika babishwaniramo biza kurangira abakozi bakomoka ku ngoma ya cyami birukanye mu ruzabibu rw'Uwiteka abakozi bakomoka kuri Repubulika uko niko basenda shonga byabagendekeye barirukanwa uko niko barizinde byabagendekeye bavuga ngo barahanira Repubulika uko niko bakanyarengwe byabagendekeye uko niko basenda shonga n'abandi nkabo n'abatwagira mungu inshingano isigara yo mu ruzabibu yo kurinda uruzabibu rw'Uwiteka isigaramo cyane cyane FPR dufite na n'uyu munsi ariko tubona ko ngewe nigeze kubigaragaza kwa nyese hari ikintu nabonaga ariko ubu ni ikintu noneho nshobora kubabwira abanyarwanda abanyarwanda kazi kikarushaho umucyo ukarushaho kugwira muri mwe Uwiteka yagenzuye neza asanga RPA FPR cyangwa se ubutegetsi dufite budakorera munsi y'ibendera ry'Uwiteka ahubwo bukorera munsi y'ibendera ryabagashaka buhake babongereza n'abanyamerika kandi abo bakaba abanzi b'Uwiteka kubi uwite bangana n'Uwiteka urunuka kubwa imigambi yabo mibisha ibimenyetso birahari ndetse bamwe mu bayobozi baturangaje imbere bavuga ngo nibo bashyigikiye ubumwe harimo na ministri w'ubumwe uriya mugabo mini ubumwe we ubwe ahagarara ku maguru abiri aravuga ati mbere na mbere aho kugira ngo musenge Uwiteka mujye mubanza musenge FPR ibyo ni ibiki banyarwanda abanyarwanda kazi mu ruzabibu rw'Uwiteka mu Rwanda rw'Uwiteka silvupre Uwiteka rero yarabirebye abo bari bahamagaye mu isaha ya 9 ishushanya muri 90 ibyakozwemo muri 90 kuzamura ibyakozwemo abo ngabo bahagamagamemo batangira kuvuga ngo nibo banyiru ruzabibu ngo mbere yuko twebwe kuko Yesu Kristo aravuga ngo ninge muzabibu nyakuri mwebwe munyizera harimo nanjye nimwe mashami yanjye aho kugira ngo dupfukamire dutegereze uwo ngo kugira ngo abari wo tuzanira umugisha abari we uturwanirira intambara kandi natwe duhaguruke turwane kigabo abari abakozi bashyizweho n'Uwiteka birukanye bagenzi babo ba Repubulika batangira kutubwira ngo abari bo dupfukamira ngo mbere yuko dupfukamira Uwiteka ubwo butindi kuko kutareba kure ariko abazimana mu mitima yabo twarabyanze ntidushobora gupfukamira umwana w'umuntu Uwiteka Imana yonyine yo mu ijuru niyo izaducira urubanza kandi ibyo tuzabishishikariza n'abagaragu bagenzi bacu ntabwo dukwiriye gupfukamira umuntu n'umunsi n'umwe ahubwo n'abari muri ayo mafite twababwira ngo mugarure imitima mwenge ko mu ijuru hari Imana ariyo nyiriruza ariyo nyiri Rwanda izimi ku bwami mu Rwanda butazigera buhanguka uzimi ku Rwanda ubwami mwaka karere k'ibiyaga bigari butazengera buzungurwa n'irindi shyanga n'abakoloni ubwabo bazaribatirwa munsi y'ubwo butegetsi bw'Uwiteka na leta ya Vatikani benshi bavuga leta ya Vatikani ngo nguvuze kirize nayizaribatirwa munsi ko iyo niyo karukoranya rero Uwiteka amaze kureba abo yahamagaye mu isaha ya 9 nabo bananiwe kuyobora no bananiwe kwita ku ruzabibu rw'Uwiteka Uwiteka sasa noneho mu isaha ya 11 aba hamagaye abahamwega mu isaha saa kumi n'imwe munyarwanda munyarwandakazi ni wowe nanjye uteze amatwi uwiteka araduhamagarira ati namwe nimujye uwiteka ngo yasohotse mu isaha saa kumi n'imwe asanga mu iguriro ku mihanda mu masoko asanga abantu batagize icyo bakora icyo bari gukora uwiteka ati ni iki kibahagaritse umunsi wose mudakora abo bantu baravuga bati turavuga tuti nta waduhaye akazi leta ifite abo yakageneye na abagaragu bayo bafite abo bakageneye twe turi abantu bari aho babagenerwa bikorwa gusa ariko nta waduhaye akazi ngo dukore uwiteka rero araduhamagarira ngo muze namwe mu ruzabibu rwanjye kandi mbabwije ukuri banyarwanda banyarwandakazi akazi uwiteka agiye kudukoresha kandi akaba ari no kukadukoresha kubwo gutega amatwi tukumva ukuri tukagusimbuza ibinyoma cyangwa se ibitari ukuri dusanzwe tuzi ko buriya abanyarwanda abanyarwandakazi amateka y'igihugu cyacu amateka tuzi agereranywa n'ibishingwe ibishingwe bibyara ifumbire ariko bihishemo ukuri k'umwimerere rero mu isaha saa kumi n'imwe twebwe turi guhamagarwa kandi twanahamagawe tukaba turi guhamagarira n'abandi bagaragu n'abandi bantu bose mumva badafite icyo bakora ngo baze mu ruzabibu rw'Uwiteka kuko ni amabwiriza y'Uwiteka avuga ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndabaha ibihembo bikwiriye hari ikintu tugiye gukora mu ibi bihe twebwe abo mu isaha ya saa kumi n'imwe twabonye ko mu isaha ya saa mu gitondo kare kare Uwiteka yaje kubera ko babisanga bari bishwe n'abandi nkabo n'abarukara rwabishi babisanga bari bishwe n'umuntu barayo ku rucunshu bakicwa tubona ko Uwiteka yahamagaye mu icyo gitondo cya kare kare yihamagariye ba Musinga n'abari mu ruhande rwabo mu majyaruguru y'u Rwanda agahamagara barukara rwabishingwe b'Umurera ariko bakaza kunanizwa bamwe bakanananirana Uwiteka mu isaha ya saa tatu igereranya mu mwaka wa 31 agahamagara abandi bakozi barangajwe imbere n'umwami Mutara III Rudahigwa n'abari bamushyigikiye bagakora bakananizwa n'abakoroni muri 59 Rudahigwa kwicwa mu isaha ya saa sita ariyo 6:60 Uwiteka agahamagara abandi bagaragu bakabashyira ku butegetsi ariko nabo bakaza kunanirwa bamwe bakaza kunanirana bamwe bagakorerwa kudeta Uwiteka akabireba mu isaha ya saa cyenda kubera ko yabonaga hari ibitagenda neza byinshi hari uburyarya bwinshi mu gihugu cy'u Rwanda ahamagarira mu isaha ya saa cyenda ahamagara RPA ahamagara abana b'u Rwanda bari baragiye mu buhungiro ngo baze bafate igihugu bafatanye n'amashyaka menshi y'abaharaniye Repubulika bafatanye n'umugaragu wayo Uwiteka yari yashyizeho ariko bose bahuriza hamwe ati uyu niwe uteza ibibazo baramurwaye aremera amenera amaraso igihugu nk'uko byagenze byandikiye abamubanjirije ariko nabo ngabo ubwabo babishwaniramo ariko noneho ngo mu isaha ya saa kumi n'imwe Uwiteka arahaguruka aravuga ati namwe muri mu maguru yo mudafite icyo mukora mujye mu ruzabibu rwanjye ndabaha ibihembo bibakwiriye abo ngabo nibo twebwe abatatanye hakurya migezi ya Ethiopia nibo twebwe mwebwe abanyarwanda abanyarwandakazi aho muri mu birere bine by'isi abimpunzi abibereye mu kazi kabo k'ubuzima bwa buri munsi kugira ngo babone ubuzima burushijeho kuba bwiza abanezerewe abababaye imfubyi abapfakazi mwese Uwiteka arabashaka mu ruzabibu rwe Uwiteka arashaka kutumenyesha ukuri tugahindura isi tugahindura aka karere k'ibiyaga bigari kakazamo paradizo y'Uwiteka tukazanira umugisha abatazi icyo gukora tugahesha umugisha Yesu Kristo ndetse n'abamukorera by'ukuri wowe rero mukozi wowe ufite ugutwi kumva iki nicyo gihe cyo kujya inama kugira ngo duhamagare na bagenzi bacu dufatanirize hamwe mu murimo wo kuzanira Uwiteka umugisha aka karere kakavamo imico n'imigambi mibisha y'abagashaka buhake batuzaniye Repubulika ariko ari ubu bw'abadutwerera mu bwonko ibyo ndabigarukaho ariko n'ingoma ya cyami iyo yadutwereraga ubuka kuba inka kuyoborwa nk'inka ibimasa bigahinga nk'imbwa zikarinda urugo abandi bari kwirira neza biryamira horoshye bavuna imihira biyongeza iyindi badakorero mu migambi y'Uwiteka. Uwiteka rero abasimbuza mu Isaya saa 11 nitwe Uwiteka yahamagaye, kandi nanjye ndi guhamagara. Kuko mu gitabo cy'Ibyashoboka baravuga ngo umukwe n'umugeni barahamagara ngo ngwino, ngo nawe ufite ugutwi kumva ngo hamagara nawe ngo ngwino. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, namwe ndabahamagarira kumenya Uwiteka. Uwiteka arashaka ko ducika ku muco w'ubuka twatojwe, wo kuba inka twatojwe n'ingoma ya cyami, cyane cyane ingoma nyiginya. Uwiteka araduhamagarira gucika ku muco w'ububwa twatojwe na Repubulika twazaniye, tuvuga batugaragariza ko tukeneye demokarasi na Repubulika, kandi icyo dukeneye ari ukuri guturuka ku Uwiteka. Uwiteka arashaka ko tumubera abagaragu nyabagaragu, tukareka kuba imbwa n'inka. Ku iki kintu cy'imbwa n'inka nge nako byakomeje kujya binca mu matwi, ariko nkavuga nti ibi ni iki Banyarwanda? Nkavuga nti ibi ni iki? Kenshi bakavuga bagasubiramo bati inkotanyi zacyuwe na za nka za Kigeli. Iryo jambo ngira ngo mwarabyumvishe inshuro nyinshi. Noneho Kigeli ari no gushyingurwa imwima, niba ntibeshye, ari gushyingurwa mu Rukari Nyanza. Ezira Mpyisi wari uyoboye uwo muhango wo gutabariza Kigeli Ndahindurwa. Hari aho yatobotse aravuga ati, kuko uriya ni umusaza nishimira, ni umusaza wo kubaho, kandi sinjye umwubaha njyenyine, hari benshi bamwishimira kubera ukuri kwe. We ubwe yitangarije ko yamaze imyaka 60 ari umupasiteri, ariko aza kumenya ko yigishaga Imana atayizi, akigisha abandi bapasiteri ababeshya, akigisha abakristo ababeshya. Ariko ngo yaje kuyimenya ashaje, avuga ati ndashaka haranira gusohoka nk'ibi binyoma. Ari nabwo we ubwe yavuze ati inkotanyi zacyuwe na za nka za Kigeli. Banyarwandakazi, amazije kuvuga ayo magambo havuze ko izo nka za Kigeli zacyuye inkotanyi, izo nka zanganaga iki? Zanganaga iki? Nibwo mu minsi yashize uriya muzukuru wa Kayijuka muri ya Munyarwandakazi yagize ati ntago wafata umwana w'imbwa ngo ufate n'umwana w'inka ngo ubihwanye. Uwo avuga cyane cyane abo ku ngoma ya cyami nibo nka, abo ku ngoma ya Repubulika nibo mbwa, ngo imbwa ngo bahatswe imyaka 100. Nyamara twebwe dukomoka ku Uwiteka, kirazira. Ndababwiza ukuri ko abana ba Isiraheli babaye igosheni muri Egiputa bahamara imyaka 400, ariko ntago bayimaze ari abacakara, ahubwo mu myaka yabo ya nyuma yo kugira ngo basohoke bave igosheni basohoke mu gihugu cya Egiputa, nibwo mu myaka ya nyuma, kuko indi myaka yari baguye neza, bagize ibibazo hamaze kwima umwami utazi Yozefu, areba uburyo ubwo bwoko bw'Uwiteka abana ba Isiraheli bororoka bari kuba benshi, bari kugwiza amaboko. Uwo mwami utazi Yozefu w'umufara w'umunyegiputa aravuga ati abangaba mu gihe kizaza umwanzi nadutera bazafatanya nawe bigarurira igihugu cyacu, atangira kubacakaza. Ndababwiza ukuri ko twebwe tutigeze duhakwa imyaka 400, twahinduwe abacakara mu myaka ya nyuma y'ingoma ya cyami y'ingoma nyiginya. Nta na rimwe twigeze dupfukamira cyangwa se dupfukamishwa n'ingoma nyiginya, ingoma ya cyami, ngo duhinduke inka. Icyo kirazira. Bashatse kuduhindura inka hanyuma, kandi na n'uyu munsi hari abagifite iyo migambi. Banyarwandakazi, ndagira ngo muturoke uwo mwako, mube abantu Uwiteka, abagabo beruye, abakozi be bagomba gukora mu Isaya saa 11, mutagengwa n'umwuka wa cyami utuzanamo ubuka, mutagengwa n'ingoma ya Repubulika na demokarasi ikuza ububwa muri twe. Noneho nibwo hajya bavuga, Impyisi nawe yavuze ngo inkotanyi zacyuwe n'inka za Kigeli. Mubitiraho ndavuga se uriya merimera anawati abana b'inka n'abana b'imbwa. Nsubije amaso inyuma ndavuga none izo nka za Kigeli zacyuye inkotanyi wasanga atari za nka z'amahembe, ahubwo ari nk'abantu. Kandi nibyo koko Banyarwandakazi, ibyo nibyo. Abantu mwese mwari mushyigikiye ku mwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa atahuka akaba umwami w'igihugu. Mwese mwari inka ze, mwari inka ze, mwagaragaye mu ipica yo kuba inka, mwagombaga gucyura inkotanyi. Rero nkakubitira kuri aya magambo Kabare wajya avuga ngo Kabare ajya atubwira uburyo nuza Fred Rwigema yambutse bigaragara ko atateguye intambara. Fred Rwigema ariko yari umuntu number 1, yari umuntu wa Kigeli Ndahindurwa. Kigeli Ndahindurwa niwe wamuhaga amabwiriza yose ashoboka, kandi nuza Rwigema kamwumva. Muri makeya si ukumutuka, ahubwo ni ukugira ngo mbahugure, duhugurane. Fred Rwigema niwe yari inka nkuru, niwe yari imfizi y'ubukombe igomba kuyobora izindi nka zigomba gucyura inkotanyi. Kuko ugerageje uburyo upanze uburyo yateguyemo urugamba, akaza ku munsi wa kabiri akicwa. Ndetse numvishe bamwe banavuga ngo yapfuye yarabizi kuko yabiteguriye, kuko inka imenya nyirayo, niba nyirayo yari yiteguriye urupfu, tugenda witangira abandi, witangira inkotanyi, uri inka yanjye. Njyewe igira neza Eric ndabivuga, kubera ko Kigerinda noza Fred Rwigema yari ashyigikiye ko umwami aza akima, agasubira mu gihugu cye, akima ingoma, akaba umwami uganje. Ariko nyiri inka niwe ugena igihe inka zigomba gupfira. Njyewe niyo mpamvu nababwiye nti urupfu Rwanda rwa Fred Rwigema Ndahindurwa rufiteho 90%. Nyiri inka niwe ukenera, niba ibimasa bimajije gushisha kandi ababibaga bahari bakeneye kurya izo nyama, nuko nguko nyine bigenda. Rero namwe Banyarwanda, Banyarwandakazi, mwari mushyigikiye ko ingoma ya Cyamiza Ndahindurwa akagaruka akaba umwami, Ndahindurwa mwari amatungo ye, ariko nimwe mwigizeyo. Mwagombaga rero gucyura inkotanyi. Inka za Kigeli nizo zacyuye inkotanyi. Inkotanyi nyazo rero zimaze kugera ku butegetsi, umwami Ndahindurwa nawe yashatse kuzigira inka, ariko ziramubwira zitapana, twebwe twahamagawe mu isaha ya 9:00, Uwiteka niwe watwihamagariye, ahubwo ngwino wicare urye unywe. Ariko ibyo kuvuga ngo uzaza ube umwami, kuko wewe wahamagawe, uhamagaranwa n'abandi ku isaha ya 6:00, igihugu kirakunanira, urahunga ku bw'isiri wahanywe n'abanzi bacyo, ntabwo ushobora kuza mu isaha ya 9:00 ngo uze nanone aba ari wowe uyobora. Ngwino ujye Nyanza ubeho nk'uko abandi Banyarwanda bayeho, ariko titire yo kuvuga ngo ubwami ntayo ufite. Waduhaye inka zawe zirangajwe ku Rwanda, ruhande zirangajwe imbere na Fred Rwigema, zatubereye ibitambo. Niko mwebwe mwivugira, cyane cyane abashyigikira, kandi ni byiza kumushyigikira. Abashyigikiye Fred Rwigema muravuga ngo yaratwitangiye abohoza igihugu cyacu, aduha urubuga rwo kugira ngo tubohoze igihugu. Muri make yameneye amaraso igihugu. Ariko mba mbona bamwe muri mwe harimo imbwa zototera kuri gata amaraso ye, kandi yameneye igihugu. Icyaba cyiza rero ni uko mwavugisha ukuri kw'imvamutima, ukuri guturutse ku Uwiteka. Inka za Kigeli n'abari bategereje kumwimika nk'umwami, we ubwe niwe wari uzi ko agomba kubagenza. Kandi Kigeli Ndahindurwa yashatse kugabira Perezida Habyarimana zimwe muri izo nka za Kigeli zagombaga gucyura inkotanyi. Yashatse kuzimugabira kugira ngo bumvikane, barebe uburyo impunzi zagaruka mu gihugu, nyine igihugu kikayoborwa ku murongo mwiza mu migambi y'Uwiteka. Ariko kubera ko Habyarimana yabonaga amagatega, aravuga ati igihugu cyuzuye, iyo ugishyizeho andi ma igikombe cyuzuye amazi, iyo ugishyizeho andi arameneka. Rero urugo rurimo inka ntabwo rujya ruburamo n'imbwa. Kigeli Ndahindurwa yatanze inka ze, inka inka murabizi kera ba Aburahamu n'abandi inka za ibimasa by'imishishe byaratambwaga amaraso yabyo akameneka ariko aya maraso yabyo ntiyabaga ashobora gucungura umunyabyaha ubwo harandi maraso twabaga twerekwa ariyo maraso y'uwabambwe Karuvari inka za Kigeri rero zacyuye inkotanyi ntago ari za nka z'amahembe banyarwanda banyarwanda muzi ni ngombwa kutureba kure tukamenya ahubwo ni inka abantu abagenderaga ku mitekerereze ya Kigeri nyamara bafite ubushobozi bwo gutekereza kumurusha bafite ubushobozi bwo gutekereza bakamenya icyo Uwiteka bashaka ahubwo bakavuga ati icyo Uwiteka dushaka nitukimenye ntacyo dukeneye ahubwo icyo dukeneye nicyo umwami Kigeri Ndahindurwa adushakaho nk'umwami w'igihugu inka ze rero yazigize ibitambi inkotanyi zirakomeza kandi zifata igihugu inkotanyi rero ntizashatse kumenya uwazigabiye uwazihaye urwo ruzabibu ngo zirukorere zirwubaha zirusigasira ahubwo ziti abagize igihugu cyacu cy'u Rwanda kirazira ntimugapfukamire Uwiteka mutarapfukamire FPR natwe tuti turakababashe turaka ntidushobora kandi ibyo tuba twiteguye no kubimenera amaraso kuko wanga kumenera amaraso igihugu cy'Uwiteka amaherezo ayo maraso kazanyobwa n'imbwa Repubulika rero nayo yatubibyemo umuco w'ububwa cyane cyane abayikunda bose mufite umuco si ukubatuka ariko ni igihe cyo guhugurana tukavuga ikintu mu izina rya imbwa tukayivuga mu izina ryayo na n'ubu iyo umunyarwandakazi iyo uharanira uvuga ngo abanyarwanda dukeneye Repubulika ubuze ibyo urimo kuko abanyarwanda dukeneye Repubulika cyangwa dukeneye ukuri guturuka ku Uwiteka dukeneye kujya mu ruzabibu rw'Uwiteka tukabagarira ukuri ku Uwiteka nk'abatatanye hakurya migezi ya Ethiopia kuko uzareba uburyo abazungu baduhaye Repubulika uzarebe imico yabo bakunda imimbwa eti kubi aho umuzungu aciye abagwa abagwana umusega aho umuzungu aciye abagwana akabwa aho umuzungu abari ku mutekano abapolisi bari ku mutekano baba bagwana imbwa abasirikare ku rugamba baba bagwa abazungu abakoloni bakunda imbwa niyo mpamvu bashaka kuduhindura zo kugira ngo nibakenera kuza kwiba amabuye y'agaciro mwaka karere k'ibiyaga bigari batwita twaze nk'imbwa zabo nibakenera kuza gukorera ibara abagenzi bacu batwita twaze nk'imbwa zabo tugashe turye abo twari tugomba kubera amaso ngo ni Repubulika itubibyemo ububwa niyo mpamvu mubona abazungu bakunda bamwe muri twe badukunda nk'uko bakunda imbwa zabo nyine ariko banyarwandakazi aho nta kintu mwumvamo nizera ko mucyumvamo kandi nizera ko mufite ijisho rireba kure Uwiteka akomeze aduhishurira ukuri kwe kugira ngo tumenye uko duhagarara kigabo duhakane kuba imbwa duhakane kuba inka duhagarare munsi y'uruzabibu rw'Uwiteka turukoreremo ibikwiriye turwirukanemo ibyonnyi kandi iki nicyo gihe kuko mu gihe kigiye kuza buragoroba ariko akazi tumaze kugakora akazi katakozwe n'abakozi b'Uwiteka bahamagawe kare kare mu gitondo aribo wa Musinga akazi katakozwe n'abahamagawe saa tatu aribo mwami Mutara gatatu Rudahigwa akazi katakozwe n'abahamagawe mu isaha ya saa sita aribo bahamagawe mu kuyobora u Rwanda muri 62 akazi batakoze abo ngabo Habyarimana batakoze abaperezida Habyarimana batakoze n'abandi na Bakayibanda batakoze akazi katakozwe n'inkotanyi bazahamagwe mu isaha ya 9 twebwe abo mu isaha ya saa 11 Uwiteka aratwite aduha ukuri gushoboka kose avuga ati mugende mukore kandi ndi kumwe namwe mukore ndi kumwe namwe kandi n'ikimenyimenyi ngo bwo bumaze kugoroba yabwiye umugaragu ati hamagara abahinzi bo mu ruzabibu bazo baho ibihembo byabo ariko uhere kubaje nyuma kuko twebwe twaje nyuma hari akazi hari ibyananiye abo ngabo tugomba gukora kandi tukabikora mu gihe gito bikanezeza nyiruruzabibu akavuga ati hemba uhereye kubaje nyuma baza akatwaje mu isaha ya saa 11 y'ikijya akaduha igihembo cy'umunsi wose ababanje bagakomeza bitakuma bavuga bati turahembwa byinshi ariko nabo bagahembwa ibingana n'ibyacu bagahera ko witatombera nyiruruzabibu bazi neza ko hari ibyabananiye ariko twebwe yadukoresheje turamwumvira turubaha turakora. Niyo mpamvu ugiye ku rwagiro hari ntajya mpinda umushyitsi iyo ndi kubagaragariza ukuri mfite mu mutima, ukuri nzi neza abanyarwandakazi muri abantu b'agaciro. Repubulika ukuntu rero yatugize imbwa buriya bakayibanda bagazwa kayibanda yagazwa n'ababirigi, leta y'ububirigi akagazwa n'abaperodi bashakaga kumuhindura imbwa yabo, ndetse bo ubwabo baza kwicara baravuga ati aba bantu bahananiye repubulika ni imbwa ariko nta bushobozi bafite bwo kurinda iyi repubulika, reka dushaka bazayirinda. Aribwo bashatse cyane cyane abantu bo mu Bushiru barangajwe imbere na Perezida Habyarimana, aribwo nakayibanda ubwe ngo yajyaga yihamiriza akavuga ngo abakiga ni imbwa nziza zirinda urugo, ni imbwa nziza zizi kurinda urugo. Muri make y'icyo yibagiwe ni uko Abanyagitarama nabo ari imbwa nziza zaharaniye repubulika ariko zidashoboye kuyirinda. Urwo rugo bari bararugize u Rwanda bari bararugize urugo rw'abakoloni kuyoborera munsi ya repubulika. Ariko nshima ko kwiherezo Kayibanda yanze umuco w'ububwa na Perezida Habyarimana akanga umuco w'ububwa wo kuba imbwa, bahitamo kuba abagabo nyabagabo bamenera amaraso yabo igihugu cyacu ntiyarigatwa n'imbwa. Ibyo bihamya birahari, ngiye nzabigarukaho ejo bundi mu kiganiro kizakurikira. Iki bayamenera igihugu cyabo bakurikije abababanjirije nk'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa na Musinga waciwe n'abandi bagaragu bose bagiye baciriritse mu nzego zose, banga kuba bagaragu b'abakoloni, banga kuba umuco w'ububwa barawanga bakurikira ukuri. Rudahigwa yapfuye akurikira ukuri, akurikira Uwiteka, akurikira Yesu Kristo. Kayibanda byaruko, Perezida Habyarimana byaruko, ngiye nzabibagarukiraho mu kiganiro kigiye gukora kizakurikira iki ngiki. Ba Rwigema batashye Rugikubita bahirwa, Rwigema yahamagariwe kuba umugabo nyamugabo ngo ahagarare munsi y'ibendera ry'Uwiteka, aba ari we uyobora buri kimwe. Ariko sinayobora igihugu gifite umwami, ahinduka inka we na bagenzi be. Amaraso yarameneka ariko imbwa zirasa, iyo bavuga bishimye ngo byari ngombwa ko amaraso yameneka ukabivuga uri imbwa tu kubimbwa si ukumoka riga hari igihe akubereye igitamba te wowe icyo utabashaga kwikorera ngo ufate igihugu n'iki karaho murangarira mukananirwa inshingano kandi mwarayiha, ahubwo mugahamagarira n'abandi ngo bananirane nk'uko mwananiranye. Banyarwandakazi rero ararikwa nashira, twebwe abo mw'iki gihe nitwe tugomba gushyira ahagaragara ukuri, kandi Uwiteka ari kumwe natwe, umwuka w'Uwiteka ari kumwe na uzadukoraho azaba akoze mu mboni y'ijisho ry'Uwiteka. Twebwe ntiduharanira kuba abategetsi, ntiduharanira kuba kuzaba abaperezida n'abandi nkabo, kuko iki gihugu Uwiteka yakigeneye abaperezida barindwi. Abandi tugomba kuba tuyoborera munsi y'umwuka w'Uwiteka, tuyobora n'abandi bari bo bose. Rero umunyarwandakazi wishimira gukorera Uwiteka, huza iki kiganiro n'ibyo mvuze biri muri Matayo igice cyawo cya 20 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 16 ahari, ndetse ujye no muri Yohana igice cyawo cya 15 usome Yesu abwira abigishwa bati ni njye muzabibu mwebwe mukaba amashami, nimuguma mu magambo mbabwira nibwo muzaba muri amashami nyakuri, nanjye nkaba umuzabibu wanyu, muzera imbuto nyinshi. Rero banyarwandakazi muri abantu b'ingenzi, ibi tuzabigarukaho kandi bizarushaho gusobanuka. Iki kiganiro nkibahaye murabona ko naniwe ku maso kubera ko nahuye n'igisana, ndikumva ikintu cy'umuriro nyine ukuntu muri njye, nubwo ntafite murara ariko ijambo ryabashije gusohoka kandi message yatambutse. Banyarwandakazi aho muri mu birere bine by'isi, nkaba abari mu makuba mwese muri makeya, ndetse n'abari mwaka karere k'Ibagabigari, abari mu makuba n'abirira neza bakaryama horoshye, Uwiteka ababere urwego, Uwiteka ababe imbere n'inyuma, umwuka w'Uwiteka ubayobore, ubayobore mu kuri kose nk'uko kuri. Kandi Uwiteka ari kumwe natwe, ntimuhungabane, ntimugatsikire. Ntimugatsikira ahubwo muhaguruke nk'abakozi ba saa kumi n'imwe, dukore umurimo Uwiteka dushinga tugomba gukora mu ruzabibu rwe. Urwo ruzabibu ni uruhe? Ni Yesu Kristo n'abamwizera by'ukuri bashaka kuzanira ineza idacagase aka karere k'ibiyaga bigari. Duhaguruke tubaheshe umugisha, n'abatannye tubabwire bagaruke, bagaruke bashobozwe n'umwuka w'Uwiteka. Imana y'amahoro ikomeze kubana n'imitima yanyu. Nakagaruka n'umuhungu wanyu ubakunda, igira neza, Eric. Shalom.